Kati chokolete, utamu wangu. My baby, my banana. Wajua kwa kunguvu sina. Wala, mapepe. Mtunza siri yangu, ubavu wangu. Mimi, chimbo lako. Any window to baba, si tunaindana. Letu kalamo,
acha tu wachore.
Thank you.